Yo, Mr. Ashexy, come on.
Yo, Jack, yo. Moyo wangu mefly, mama tinia kuwiwi mlembo. Ninamua kuandika uimbo, nionesha upendo. Mekupenda siyo siri, nasijajua kama wiwi umekubali. Jaki wangu mekuzimia, jaki unaitenda lo. Jaki utaniuma, jaki uyu jaki. Ukinipenda na fly, nitajiona kama niko kwenye pepo. Kupenda, utakacho atakupa my baby. Ata shema ta fly, ata ni mind that you know I'm your friend baby. You you got me, yo. You 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 my baby. Ooh. Yo 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 Jackie, moyo wangu umekuzimia. Roho yangu inakupenda, na kumbe shau wa mapenzi umenitaka baby. Mama penzi umenishinda, umana shepu mina kuita kifuta. Oh, pasto kichwa ye, Jackie, oh. Oh, yo 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 Jackie, moyo wangu umekuzimia. Roho yangu imekupenda, ya kumasha wa mapenzi umenitaka baby. Mama penzi umenishinda, umana shepu mina kuita kifuta. Oh, pasto kichwa ye, Jackie, oh. Nakusima nakupenda Jackie, usifikiri ni utani. Karibu watazama ndani ya moyo wangu Jackie, baby I love you. Umeumbika kwenye sura, hata mavazi kweli wewe unajipenda. Sitaweza kutupaa kiasi, nitaanza kuiba eh. Hata kama ni star baby, uzalipe umenishinda eh. Selebuka, selebuka, selebuka mpaka chini, selebuka Jackie, selebuka, selebuka, selebuka mpaka chini, selebuka. Yo, selebuka, selebuka, selebuka mpaka chini, selebuka Jackie, selebuka, selebuka. Oh, oh, oh. Yo, Jackie, yo, Jackie, yo. Yo 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 Jackie, moyo wangu umekuzimia. Roho yangu imekupenda, yako mashavu mapenzi umenitaka baby. Mama penzi umenishinda, mbona shepu mina kuita kipusa. Oh, pasta kichwa ee Jackie, oh. Yo 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 Jackie, moyo wangu umekuzimia. Roho yangu imekupenda, yako mashavu mapenzi umenitaka baby. Mama penzi umenishinda, mbona shepu mina kuita kipusa. Oh, paso kichwa ee Jackie, oh. Yo 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 Jackie, moyo wangu umekuzimia. Roho yangu imekupenda, kagoma shavu ya kweli umeniteka baby. Mama penzi umenishinda, mbona shepu mina kuita kipusa. Oh, paso kichwa ee Jackie.